na ndimi zao ni upanga mkali, peke yangu mimi siwezi. Wameweka wavu ili kuninasa, nafsi yangu imeinama. Wamechimba shimo mbele yangu, wametumbukia ndani yake. Bwana uniumbie moyo safi ili nikutumikie. Bwana uniumbie moyo safi ili nikutumikie. Bwana niumbie,
Bwana uniumbie
moyo safi,
moyo safi
ili nikutumikie. Haya ni maombi yangu,
Bwana
niumbie
moyo safi,
moyo safi ili nikutumikie.
Nimekukimbilia wewe Bwana wangu, ili nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, uniokoe, uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, uwe kwangu baba yangu. Niumbie moyo safi, nakuhitaji Bwana Yesu maishani mwangu. Katika kweli yako, ino haja ya moyo wangu, Bwana unisikie. Niumbie moyo safi, niko mbele zako Bwana, ninakuomba Bwana uniumbie moyo safi. Bwana
Watumishi wako wote
utawala. com o outro.